Nachi wabafayo kunsonga eza bana kaza daiwe gwanga bagala manyi nenkizo biwewe bifo abachara mbazalida okulaba nga tebiti obo la chitibu acha mama na abana bazalidua nivyoge dua sentebo uruchiko orwechitongole chi Save the Mothers East Africa Honorable Sylvia na mabidi aliko mbako mchalo wemitia na mabada kwa sedua liliria mkono jino hospital chifo wazalidua chomurembe chazimbi dua nga kino bakigaziza okwongera ku muwendo gw'ebitanda n'ebikozesebwa okutuuka n'omulembe ku ddwaliro eriri ku mutendera ogwa General Hospital.
Kigendirwa kyaffe kwe kulaba nti teri mukyala oba mwana muwere bafa omukyala ng'azaala oba omwana omuwere ng'azaalibwa. Wano Uganda abakyala 16 buli lunaku bafa nga bazaala. Kati kigendirwa kyaffe kwe kulaba nti tukendeeza ku muwendo ogwo ogw'abakyala bafa nga bazaala. Tukikola mu ngeri nyingi, tusomesa nga tuyita mu Uganda Christian University wano e Mukono, tulina Masters in Public Health Leadership ate tulina program eya Mother Baby Friendly Hospital Initiative. Yeno gye tukoze wano olwaleero okulaba nti tusembeera eremesa abakyala okujja mu ddwaliro okuzaala. Tujimalao, tulongoseza ezaliro, amchame bazalira. Tungaziza, leba, tadde mwe bitanda, ebipya mukaga, ebizalirwako, ebyomulembe.